dunyaha ururka dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya ayaa tababar ku saabsan dhisidda wada shaqeynta ka dhexeysa booliiska iyo ururada bulshada rayidka ah. Waxa uu u soo xiray qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Tababarkan oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka socotay ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya, dhalinyaro iyo ururada bulshada rayidka ah qaybtood. Gudoomiyaha ururka gabdhaha dhalinyarada ah ee Soomaaliya, Faadumo Cali Iimaan, ayaa ugu horeyn sharaxaysa ujeedka tababarkan iyo waxyaabaha ay ka faa'iidi doonaan ururada bulshada rayidka ah ee ka qaybgalaya.
Tareenkan waxaa isdhexgalka booliska iyo ururada bulshada iyo haweenka, islan kuwada shaqeyn lahaa xuquuqul insaanka markaas dhiniga haweenka ah. Walaan lambeehanyaa haweenka inti barnaamij shaybar iyo rutubasi, arrimo haweenkan badan booliska iyo civil society iyo haweenka ururada bulshada iska wada shaqeeyaan. Taasina waa tareenkan kun qowday shalay geeg in socday. Muhiimadda islansiya hayti idan ku faa'iidi walbadan oo jaalan jeen way isdhaafsiyo dhibaatooyinka habeenka la kulmayaan qaabkii umarkaasna ka hortaga lahay dhibaatooyin qaabkan shal dhiyaayeen dadka nugul dhammaantood lama bar shalay geeg falanqeyn badana samay taasna siin ku mahadnagaana oo la rajeyntii oo training kun walaas isdhaafsteen bulshada kala sii diirsi tan hoob ilaahay number sector ku shaqatay diirsi hoob ilaahay waayo hoobada train hoob qayb gala dad badan oo ah qayb galna jar oo jaanis ku faa'iideysan walaa intaada ka bartii oo teemanka qantana soo kooyeen isla falan qeyn oo faa'iide ah bulshada dibin kulanagada wala rajay inta tababar kun sii socdoon hoob ilaahay degmooyinka xudur iyo baraawan ka dhigi doon hoob ilaahay bay dhawan hanagada doon waayo bulshada qayb shal duug mudirna in kumada oo sadon qof amal ah haween iyo booliis iyo dhalinyarada youthkan iska jaran ah training kun deeri wala rajay doon intan hada deeri in ka badan inta deeri doon isdhexgal salan samay coordination meeting falan samay booliska iyo markaas ururada bulshada isdhexgal badan samayaan.
Cabdi Jibriil oo ka mid ah ururada dhalinyaro ee ka dhisan magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay in tababarkan loo qabto guud ahaan ururada ka dhisan magaalada.
Gudoomiye Faama Cali iyo team je oo meel raayis barnaamij kun sodon qurux badan oo lamaana moodnin socday Farhad Gooneyni ee walilan ka hadlayay sidee meel raayis ilaa ilaaha qoomta bani aadamka ama hagugul aadanaha ama meel raayis GVB walalanka.
Sultan Maxamed Cabdullaahi, gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Baydhabo, ayaa soo xiray khudbadihii laga soo jeediyey tababarkan oo gabi ahaanba ahayd maalinta ugu dambeysay tababarkan xiritaankiisa.
Barnaamijkii lamada berniin socose geeka waliyahaninka dhammaaday hinsi gabagabee oo fayle wali laku fahmayhi in aqoon badan laku faa'iida oo bulshadii wali marka hore aaminsanayt laku bii walaa kale meel laku faa'iidi wali buuaha in gabdho oo Soomaaliyeed gaar ahaan gabdho koonfur galbeed inay meel raayso gacan la sii oo dhalinyarada koonfur galbeedna meel raayso wali oo dhibaatooyin oo gabdhoon jeesidaayeenna meel raay inta ku hirinta marka wali mahadnagaana dadka oo aan ololaya in gabdho meel raay xuquuqdii oo halaan mise wali oo kasaabsanaayeen dhibaatooyinkii oo yooqo la daala dhacayeen inay meel raayso inta ku hirinaata dadkii aan ololayeenna aan mahadnagaana barnaamijkiina safeyle oo guul ah oo meel raayso dhalinyarada koonfur galbeedna in riyaaqsiinyo ka dhamaatay marka qof kasto oo gacan ku jeesidin wali lahaa idan ma sintin walaalay Faama Cali oo barnaamijkan juhdi badan ha gelidin aan ku mahadnagaana sida feyle oo barnaamijka qabsoomoshi yeedan ka shaqeeyteen aan ku mahadnagaana marka hadii uu nin dhalinyarada koonfur galbeed idan dhiri geliyana barnaamijyada noocan ah inay meel raay la habaday oo bulshada nin la dhahay
sababrada caynkaani oo kala ah waxay awood ka u yihiin isfahamka ka dhexeeya dhalinyarada ururada ah iyo booliiska ka howlgala magaalooyinka.